haujapateni bwana. Jamani, wanangu nyama 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 nyama, wanangu nyama 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 nyama, jamani nyama nyama,
wanangu nyama nyama.
Wanyama ng'ombe kikori ni tamu sana, ila nyama ya bonde ni kaya nyewe sijaona. Wanyama ng'ombe kikori ni tamu sana, ila nyama ya bonde ni kaya nyewe sijaona. Na beri nazi kikori ya kapaka wanga goza nyama zote ya kara nyama bugana. Kikori ya kachacha gagota nyama zote ya kara nyama ya simba. Wanangu nyama 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 nyama. Chagwaza nyama ambayo naipenda mimi, napenda nyama ambayo ina vitamini. Kwa waswahili wanasema inaitwa ini, kwa waswahili wanasema inaitwa ini nyama. So nyama Maria ma Jasmini warata, hata ya chatu ikika mina hiria mama wewe. Wanangu nyama 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 nyama, wanangu nyama 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 nyama, wanangu nyama 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 nyama. Wah, jamani, mini kisharewa sitaki nyama buchani.
Hata yapo
kuna mama, mini kisharewa nataka nyama porini. Jamani, basi tena, so nyama mbagala vingweta mpaka kima. Weni kisharewa nataka nyama manya. Kama vipi siaona nyama iso, weda na nyama iso, siaona nyama iso. Wanaku kama vipi chesesha nyama iso, wanaku nyama iso, chesesha nyama iso. Wanaku kama vipi, atari 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 afo. Jamani, wanaku wabanda mobu, awa mwanangu sinde bada, wanangu wabadi zuna, awa mwanangu mgiriki mgai gai, amsalimi waku mwitaka brother shorira. Hawa mwanangu kamkubwa kitoi babake na mdori, hawe kanji wizi. Ai, hawa mwanangu Tokyo Japan, Japan, hawe kamkubwa dirunga. Ai, jamani, waa, wow. Awapie namba na mpiga umepigwa. Atari atari apo.
Conversar, conversar, conversar.